yande joni tan min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnallemo hannde le koye kibaruji ɗi en kalan haala to wiyete intercan laati ɗum ndu kono wonan le région mo tawa nokku to hippitere wanno hoggo himɓe fereɓe tawaɓe to enɗa ACR hawjiɓe fereɓe enɗa keñande ɓe jarani ɓen ɗon ndiyele ko yarti non ni fa annden dow fi ko darto lawol koƴagol fa député ɓe leydi men Niger tabintin dow fi hettinagol haalaji ko haaltele téléphone uji irosani mo parti ji gonɗi le laamu kandu jaabeke dow fi on enɗa. Yewtere men pinnande studio Kalangu haaltana haala pesoɗe ko sukaɓe waɗente illukori manode Fatou Mawni ɗum wonno ko laati yewtere nde enna kori jawone moɗon Soumana Amadou jangganta habaruji ɗi e fulfulɓe. Non wontiri hono caggal bal tatni endan ko hippitere waɗi ton endan e hoggo noon ngo fawarjondu koɗani fereɓe dille wamɓe gonno jooɗi e ley département mo Tilia wuuro wiyetengo Intikan région mo tawa noon ni ACR kawon fedde le duniyaare hawjino filla ko darto kamɓe fereɓe enda yarni himɓe enda ballaga yerno fa hande ni Sébastien Grossier laatir kan hawji filla kokkol habaruji ACR o enda e leydi mi Niger ɗo o wi hono bonande ko waɗa to wakkati hippitere nde wanno ɗuuɗi sanne nani ko o haalan tarnan Fouta e Hamedou Thialalol.
Hakkillo fukkingo fuɗɗi wartude HCR fedde leyɗe duniyaare hawjino filla feroɓe nder balla gomnati e balliroɓe mum fuɗɗi waddande himɓe diyan nder loreji gaɗa kippitaki kinni waɗi himɓe ummiɓe fa dilla gam heɓoyde to ɗuwi. Handen ni min puɗɗi limude dilluɓe ɓen ɓe gaɗan du ko watta kamɓe ujunere e ko deki ton Intikandu. Joni ko sogeji ɗin gari pelle balliroje ɗen himɓeje mum en du gari ko watta hakkillo himɓe fuu garta gam hippiterde hulƴina ke sanne denne ɗum durwanno ko watta himɓe ɓe to milu kan en no boppano.
Non ni caggal ko suudu sawar député ɓe yeehi tabintino wi hono laawol laamu koƴan gam batte hettinade haalaji ko haalte e téléphone uji ko ɓiɓɓe leydi ɗum waddini ko parti ji ɗon no kaala neɗɗo fo e ko yi e majjum. Iro sani kam woni kawjiɗo filla ko darto hoggol habaruji parti mbiyeteɗo PNDS tare wonɓe laamu bandi min Moussa Sallandimo o haali ko yi e majjum.
Dewtere laamu leydi meɗen e hoore mum wi'ide no nafa sey ɗum ndaaro no waɗe ko laabi ko hawjo filla hettinade haalaji na firtude batakiji himɓe daaro ko tawa nder waɗe baaɗu ni ko kayre fa hannden haɗi ɗum waɗede hana ni laawol laamu leydi gon singa gam majjum. Laawol laamu leydi goldu kangol min cingi nder magol du ɗum wi'ay himɓe fuu haalaji mum en na batakiji mum en daarete no woodi komiti cingaɗo kawjotoɗo filla majjum. Himɓe partiji tawaɗi e laamu hannden e ɗi tawaka e laamu kan en fuu natta nder komiti o. Komiti o du kan hawjoto filla haalaji moy en kana kettini gam ɓe cikkirama tefol waɗande leydi gacce. Ardiɗo leydi du kan hokkata laawol waɗude ɗum. Laamuji gaɗi ɗo nder leydi Niger ɗi wakkan mu en haalaji e batakiji himɓe pirtama daarama ko hana du laawol laamu leydi gon singa ko hawjoɗum. De himɓe jaɓay no bawi jaade boytali mu en ton cour constitutionnel nana ko suudu du wi'ata ɓe dow
majjum.
Non ni ɓiɓɓe leydi ƴamaɓe du konna fu kolli wiide ke hunde enɗa hono yaɓugol hakkeji noon e firtugo sirriji ɓiɓɓe leydi.
Hettinaki hirde himɓe e téléphone hisintame ɓiɓɓe ɓolo e bawi adude laawol go gam hirde e noddol ko eto téléphone e ɓiɓɓe leydi hani en warta du sirri no kene e jui al laawol laamol gol adangol gol woɗay ko
seɗɗa. Non kay ɗum ɓilli himɓe sanne hakkeji himɓe jaɓama ko hanno woni tindi arte waɗe dow majjum fa himɓe fama gonga no gam renugol himɓe ɗum wanna kana woni himɓe ɗo hanno hokke habaru majjum ilu law fadde laawol ngol ende e hoore muɗum joƴƴinede
avant que cette loi soit adoptée.
Député ji gala laawol wattude junngo hadde hokkugol gomnati sammi naata de ɓurne men gam rarude portable ji men e natugo ɓurne men no e ju an hana haɗugo men heɓugo inci men no gam hani e monina ɓurne men koda en seɗɗa no e darude portable ji men e ko men gata nder majjum hana kanjum hissitami ɓiɓɓe ɓolɓe laawol gongol e adi hana kanjum hissintami e matsola aya.
Kenya wonno ko l'école naati e leydi men Niger ISN kawon fedde lekkoli ɓe janggoɓe leydi Niger hande nde ɓe jeeɓe joƴƴino wi kamɓe ɗu konna laawol wiide keɓe jaaha murtere jande ɗum ɗu konna ni gam batte fa ɓe ƴeewa kullantere je laatinoɗe haaldama kamɓe hooreɓe jande ɓe enda ko heɓa yettade. Nani ko fande Ibrahim Munkayla secrétaire ɗiɗaɓo ISN o enda o haaldo calolo kanko e bandi mi rokeyatu Abdourahmane.
No wodi jangirde de der mudum yari are ko lotira juude amma den e katare jaraka do majjun ni miden bawe bi ko jaccere wadi der ko gomnati aadi wadande himbe do lawol ko jitaaki jande gomnati wi'i renam bandiraabe amin jangobe e raa'u nyaw coronavirus gu o wi'i du fahande o yaran cummode kejorde der jangirde den ko hisinabe raa'u nyaw coronavirus gu dum fudu de en dari halani non kaden no wodi filla kala suuji tendeje de keni gadudi balde deya libi tendeje dedu nyibitaka no wodi du faande der jangirde gom to janginobe ben kuway den ne timminol jande ko wi'a dum der balde la soji didi e joyde wadata ko mi hidira
tayna maradu konna ni hono sawara mawdo mo region enda adake hokkude hono fawar joni ko ete bashuyde en ko to ujunaadi di gam batte yaade moƴƴinoyde hono classeji ujunaadi ko laati fu warra kana hudo heba rena sukabe jangobe kanye janginobe tawtede en do fi ko narto kenuli kanye ndiyele ele wakati mabbe to lekkolo en ko tay ndungu naati salisu umaru laati kawndi dabo horejo far joni sawara mawdo mo region maradi nan ko haali bandi mohammed mamadou fi o
ya un premier probleme c'est lui
sadon aran woni filla classeji tendeje e gomnati wadi anniya mujjinde gattene bas gomnati watti du basuji di ciodo e gaddi to jeddire de huuba du fu tawan region maradi classeji tendeje mum fu mojjinama der wakati rabo coronavirus du tawde hande dundu sabi ko suudu sawortobe region maradi no he waddande himbe balla har ko darata duro lilude rabo nyawgu ko watta ko jitaaki jande den wadi rama no wodiri min gaddi balla are o lota juude cummode diyan katare dan alkol jeddire warore to de timmo fu tawam min jari kulle de fu min jey min gattoyi der jangirde den milioji jeetati ceede sefa min gatti gam wallirde ko jitaaki jande mawno wittine dedum min jari dewte ko jangiri ko ceede mum ummoyi milioji jeddi ko digi
pour un montant de 7 millions de francs cfa
har filla ko narta nyaw coronavirus ngo enna ni do enna leydi niger hande den waabi ede yettoral dum yari gada sanne sabu Kenya ne ena hono le andinorne ministere hawjini cellal himbe wurtini wiide kede wattu himbe ujunaji nayo e kemen jeddo no ga e tato ewanaabe nyaw coronavirus ngo enda tawa kana ne kemen jeno chapane njo en jerton tawra nyawngu enda ko lamna der mabbe kemen yetto chapane nayo fu sawraama dadi koti wuroji mudun em chapane en jeno kay gonno chawro wakati mo kalteo enda chapane jeego en joydu kay won ko nyawngu wari Kenya altiner go lewru joindu enda ne ko be jeey be bi heba ka fu bi'a do nyaw coronavirus na ngindo himbe sappo e njoyon yewa ben enda hono fedde gondo latine waddobe moddereji ka endu kono elelede meden Afrique do enda wetebe volontaire d'Afrique dun du kono le Niger hebi ballaga majju sabu kanduno wodi neddo mo gondo hen enda kam won bi tedo Seydina Ali Sid Mohamed entretet Alpha D lede sappo di won ko be balliti Niger e Mali tawa hen enda ko Niger hebi dun enda no yar ko watto million chapande jeego e goy ujunaaje hembere sappo ciede français fa kanon woni are won ko dum wada dum fu dum wada ardu kono ko darto ko gollitirta fille cellal e ko rento himbe Alpha D kanyum woni ko waddi dum hokkinde ne ka ministere no enda o haalini du kono fa hande bandi min Mariama Kenda Diallo dum woni hono kono maccu
Nous avons travaillé sur
masque d'Afrique. Kandu milioji tati diyan katare dan alkol kandu min gaddi ko milioji jeetati ko etira guleki bandu kandu umma kina milioji jeddi e ko deki min gaddana cummode ujune laso dum fudu gam wallirde himbe leydi Niger min gaddi balla kadu fa hande gam hollude nangono dirol golleede Afrique
que l'Afrique c'est pour l'Afrique
Nani fa wara jondu kodo ni ono nyalande itanande do fi julde kosam hitande hikka dum warra en himbe yori sab tawi sadorma no wodi dum du kono fudda kana el dumnaade dunaade go'o faawo won ko jojjidu hitande fu go'o leru join won ko dum watte ono fedde wetene kosam meden dan wuro meden ko laati jojjen kosele be Burkina Faso Mali Niger Mauritanie Senegal kanye Chad kanye won ko hawri wadi de do hono hawrinde be bi hunde en dan tawama sadormaaji na tawa e majju sanne
nyalande itande duniyar do fi
julɗe kosam forde e hitande hikka nde enɗan saɗorma keerol himɓe golloɓe fi kosam no yiyake hikka o enɗan jaccere waɗnan ɗum en sanne har arsuku e dabbaji ɗin enɗan ɗum ɗu gam Allah e ñaw coronavirus ngu enɗan hawtade to konda ni e kosele ko ƴutale tubakoɓe no gadde e nder leyɗe enɗan ko watto ni hawrinde capanɗe joyyi e joyyi jiyaɓe Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal e Tchad kayen woni ko hawri wadde fedde wiyetede kosan ɗan wuuro meɗen ɓeɓe ƴama yaade e sédéa o accita itte ko ittente kosele jiyaɗe leyɗe enɗan pelle ɗe ne ƴama du konɗan lamdi heɓe e dow hono hawrugol condi kañum e kosele ɗe enɗan e ɓeydande nebele leɗɗe eko windete e dow kosele ɗen kono watte ne sotte ɗo enɗan fedde wiyande kosan ɗan wuuro meɗen no ƴama du ko watta ko leyɗe yaasin gaddoje ballaga muɗum yaade e himɓe golloɓe kosan haala mu en joƴƴi ine nokku goto lobbo ɗum wallitira hara filla ko darto itte ko ittete ɗum enɗan gam heɓa yaadu yeeso waɗa e dow fi ko seele meɗen ɗe jeyɗen. Assalamu aleykum sakiraɗo jango anɗa ni?
Alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirɗon har ton.
Ah basi voilà réseau o ni woni woɗa hande fe seeɗa.
Min kay amiɗo nanane no woɗiri fa.
Ah to woɗi noon dene mouraduji ɗin?
To wallahi hande mouraduji kay fille mum no saɗi serne kaw an gaɗɗo ƴuɗo jahangal o hande o yamaki ba seɗɗa.
Tene ko pamɗa o yamaki ne?
Omo ɗojja ɓandu makko no wuuli omo tawda saɗornan duka har puufe makko ɗe ndam pofama makko wala no wurtoro no woɗiri an kay ni alama ko wela he ɓerne ɓolum kan woni he makko.
Ah ndene sakiraɗo accumi hokke jamiroje e dow ko yaawi yaawi ko hani gaɗa anani o durwa to mburtoɗa ley ɓaade ma to acca fe goto wurto gaɗa majjunde to acca goɗɗo war naata ley ɓaade maɗa tafon nonnoon du konɗa ni nodda lamba sappo e joyyi o enɗan joni dow ko yaawi yaawi a yiyan loctoroɓe garan wuuro maɗa ɗon enɗan soɓe gaari du konɗan ɓe daran kawma o ɓe ƴeewan cellal makko ɓe ƴeewan du konɗan cellal keelol himɓe ɓaade ma fo ndene ko hani sakiraɗo to yeeba fey seeɗa kalay kawma o tefa du konɗa ni hono ko watte ko suumato hunuko e hinar ɗum enɗan ko kama o suuma hunuko makko hinar makko dow ko yaawi
dey bandirawo ɗum foti gaɗol kulle ɗe fuune
i a nan nayi ñaw goɗɗon warti no wiye coronavirus ko laati hanti duniyaru fo mboɗaki fe goto non
subahanallah nden kay fi ono hulƴini sanne nden karti yewtere meɗen téléphone o fuu dow ko yaawi mi yahata wuuro mi haalano koreji am mi nodda du fa hande lamba sappo e joomum biwɗa kam o
tinɗa du konɗan fa hande e goɗɗum kam wonto jeggita keddi himɓe tanoɓe yiide kawma o fuu
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
No en kaalino haala yewtere men pinno haala filla ko darto pesoɗe e ko sukaɓe tufete gam batte hissude nawallaji haalama wiyama nawallaji kewɗi no torra sukaɓe so fesaka illu lawde fesama lawde no hissa nawallaji ɗi enɗa ɗum wona ko docteur Soumaila Boubacar laati loctoro sukaɓe noon gollo hôpital Amir Boubacar Diallo ɗo ena galle ñamen haalani bandimi Diallo Mariama Kedda ɗon yewtere mabɓe komin pirti e fulfulde
ɗo leydi Niger iri pesoɗe e tawte nder sigila pesogal sukaɓe
tous les vaccins sont pesogal fugal suka waɗante no nafa ɗum gomnati leydi Niger singi sigila mum indiraɗo pef nder sigila odu pesoɗe sappo e go'o suka fuu waɗanti wakkati o waɗi ije jeegom sappo e sappo e nayyi ñawuji daaɓoji ɓurɗi torrude suka e warude ɓe tawteɗi ɗo nder leydi meɗen batte mum cukaɓe ɓen gaɗanti
pesoŋer aranal gale suka o anti
le premier vaccin
wakkati suka rimaden pesoŋol mum aranal gal waɗete kangal du indira BCG hawtidade e polio ko ndiyam mum toɓɓante suka on jeɗɗije jeegom gaɗa dimeki suka sey suka on waɗane pesoŋal polio ɗiɗaɓalgal indiragal pentavalin 1 batte ñawuji joyyi tan tawte nder makko no woodi battal indiragal DT coq difteri titanos ho yowru ñaw heere ko indira hepatite B gam ñaw heere nde nangi suka kan watta o ƴeega na o waɗa ñaw seere heere no woodi batte ko hisina suka ñaw ko ɓoyla daane nden ne batte ɗe biɓuɗen ɗe kanƴe kisinta suka ñaw ñawuji kewɗi no woodi ko indira ruta battal durwidogal ɓiɓɓe ñawuji fuu bawɗi joofi ñaw riwru e suka nden no woodi kaden ko indira pneumo gaɗa jeɗɗije sappo sey ɗum huuƴito batte ɗe fuu nde suka on waɗi jeɗɗije sappo e nayyi sey ɗum huuƴitoɗe kaden sey ni rota o kanka pesoɗe mum ɗe ɗiɗi tan suka waɗante
y a pas une troisième dose
nde suka rimama dow i jeƴƴije sappo e nayyi pesengal ume e ɗume waɗante
donc après la série
pesoɗe ɗe fuu gaɗama sey ɗum heɗo fa o waɗa lebbi jeenayyi ko o waɗane pesogal duyoje kangal fuu e ñaw olol gaɗa suka on waɗi lebbi sappo e jeegom yaade lebbi laso e tati seygal duyoje gal o hoƴitenegal
suka da heɓa pesongal no wawi waɗanegal ñandogo bada wakkati maggal yowti.
Ça veut dire que si l'enfant
alors le suka on waɗay lebbi laso e tati nden woodi pesogal gal o heɓay sey saaroɓe ɓen jaramo ton hôpital o waɗani pentavalen o tande en daari ceede mum ɓuuran ujunaji jeetati ɗen waddande saaroɓe ko yirna waɗi ko gomnati soodi batte ɗe waddi sukaɓe ɓen gaɗane pesoɗe majje ndenne saaroɓe duro ko watta cukaɓe mumen to keppu heɓude batte ɗen ngam batte ɗe ni pesoɗe mumen de waɗama suka on cellal mum no sembiɗa
en bonne santé
e dow ɗo kabrumi e fulfultilli assalamu aleykum mbalen to jawwaɓe.